Apple Music.
Sana Shapa.
Yeah.
Cool boy.
Nimejipinsi upinizi ni kondiko Tagzin, mkombero ni kijiko Kutoka last week, nimeshinda njoti Majiran, itabidi mwame ploti Juleo night, chapa ilale, chapa ilale Adoza amke, alafa chapa ilale Chapa ilale, chapa ilale Adoza amke, alafa chapa ilale
Na flow with my soul Skizi joka manda tunasaka dog Stories za kubonga tule chaka ndo Weta fute kwa unaitaka ndo singoje Unatisha na, unanitisha na Weni msupa njole kupateka kijana Nimejipin, mejilodi siku fichana Leto soro kwangu niga minakuchana Aki unaweza toka siaka tukikutana
Mandem tuko frontline Sana sana shamba moshi ndaga sana hotline Namba nile ile mpige sana kani offline Meba kisha kote lebo minitisha coastline Daki joka musha
Level kala mini dea table na kondesha dia nyongi swala na night Pedo sitaki kati kolo na yandisha na Mwelo na cut night Nego na ipeleka na tempo
Leo night chapa ilale Chapa ilale Adoza amke alafa chapa ilale Chapa ilale Chapa ilale Adoza amke alafa chapa ilale Chapa ilale Adoza amke alafa chapa ilale Chapa ilale Chapa ilale Adoza amke alafa
Nana nafuta simu saivi kumbe krashi Na cheki watch kwa nisaini sangabi Supa nasema tokia pabu kuna party Ana noma naiza tokia na mabladi Dancing kupe kampani Trende nkushu shendani Nyanganyo natikisa Sikupanda kwa kichwa Bladi choma kitu nisike kichwa kina tingika Ama kodini boy nasike zime nishika Nimesizi jwa kuroli mapicha
Juleo night chapa ilale Chapa ilale Adoza amke alafa chapa ilale Chapa ilale Chapa ilale Adoza amke alafa chapa ilale Chapa ilale Adoza amke alafa chapa ilale Chapa ilale Chapa ilale Adoza amke alafa chapa ilale
Kampali kampali I wasn't hip hop pressure Cause it's so money Akampani kampani Awezi niyentesha kamkomwani Askuzi nanukia marash Kila step kila shoe Lem na kupia chini na kukamatia you Same time nambia nini when I look at you Na mavumba like noma ukubata tu Oya sana shamba Washa tumanya wakingiliana Tunawazama askupindonga Awezi mwana Siamini mtu na yamini mimo nyewe Pesa ndiyo sabuni azifate ushekewe Yondo real life hakuna wewe zidia wewe Wakitu discuss, tunabana situlewe
Itabidi mwame ploti juleo na Chapa ilale, chapa ilale Adoza amke alafa chapa ilale Chapa ilale, chapa ilale Adoza amke alafa chapa ilale Chapa ilale, adoza amke alafa chapa ilale Chapa ilale, chapa ilale